mwane balo Echiti wa jamwecho Mukaja bomu echiti wa mutula Na yoku wanka wankocho Ngeri wapita tolna pe Echo ndo chiru babami Matara wafumbo wezi wa oche Zena ino wange Weacha wanagene mkoyo Esonga zava kuchoni Sirimba wazikande mkoya mkia Ulina rindo wazati Okumera na wasacha bandi msanyuka Choni wanzi wa maso Na isimanyika wasacha mpera Kubaya limba limaze Umami olwako bani yeku mkoyo Unakubwari roku Nitwari kukuyanganywa Baze ye yali safari Ngasubizo kutamuna kumenda Kwano rafu narifu Kutupa wakanga kukukweri Nange wefa mchansi Meme ya kubo kukura langase Umami oranda babu hati Jayanga basa kala sivangira Wenate wachoni Miazira muna wekali mwugire Msagalo sule mwange Soja kuzi sako siru mwugene Wala wala yanga bala inasete Baeze nukuka uwatia Wento nende mwaze tianga Tene watate yange bago surata Gatene joni Ea pika pika we bago bangata Kachini mukaka, mkaze ya linecha na choko kanata Kachinze kawira wange, dadi nyamba wachini zire kunde Hebyo kutanga tangacho, mazopila wasagala mbata Masacha mazopaika
Kete munange Kaefase wange wajipiru ata Tulichu kilango chari mutia muno Walio ganyo kuwanka wankanga Katichate gana kuwa chansi Okirata ukaulifu na yungundi Avulamu kwano nandi batene fasi Na yetianti watambula nata
Neta sino bari Mbate wase momba katinangeka
Yandi batao na yade chatapu Nafuna yomu kozi muma kateri abari
Tata tovamu virinda viko vyanze katika njwere
Wanda kofuno mundi
Kenyi wa mnage Sitani yake makati kumomo ya sasi nafuna manyi
Sise mnage sari ganyo chokusa Kazemeo java chukata Sitani kukamba ndia kuziva maso Katimbuzo kumeo mazomuta Auwenti tene sirimu ya tinta Ateka manyoka ngumeni veranchio Kusise taewa mwe
Kata wange mundange Otiloso ni watu mekukabana
Postoro wabana kubapo baso uronyawe Na yomu kwa zawa kumiete litabu
Nandi sonji wangaze kwa chukite mwebye na chukwari mpapiri
Nandi bate kutana yori na joni Tankuwe chemba bantu wala mpentia
Bachara banangi Abate mutiari angoti piro lwa joni Kachimweka ili kena era chakukune Matene joni andeka omumbanga Kachindaga wonate wachampako Ninga chitenge choku mazibanangi Nibate watata na yonga sijeyo Yenareka yebyange vyaka wakabwanata Yandibata webyo kubele watata naye ate kino eky'obutonde bannange ayitibwa omukazi ye yatonderwa musajja ne bwenfuna ebingi ewa kitange sijjeyo lejjalejja abasajja ndaba nfaafa naye ekitiibwa olifuna oli muti omwo kati ndaganda byenneevuma jjoni ka busibi yasooka ka bugezi n'ajja ate bakyala bannange mwabakyayina kyansi bukumbo kya bbeeyi tokizanyisa ng'otyo laba obwange bwe bufudde olwa jjoni dadi nziriramu kati ngumya omwoyo taata yalintanya sitaani yakema kati nazobiza saba munnange ofuna omutima ogw'eddiini dadi nkomewo mumakankuha abaana soyo byennakola dadi wansinga nanambimaze kulundo sikyayinza dadi nsonyiwa wawo bisobedde nze basajja bannange kaakati nkole ntyawo kituufu okuba n'omutima ogw'eddiini ne musaasira kubanga fenna tusobya ku nsi teeka lya mukama ery'okusonyiwangaabo gy'olisoba mu nsinga ne mu ggulu kyekyo gyate mukama nga yasonyiwa nfaafa naffe yatugamba okusonyiwa abalala bwe ndowooza ng'ebyo neefuna ekifa mu mutima naye ebintu byekalulwa enswa kati yeegoba ebinyonyi omwana w'omuntu kati ajeemedde mukama amenye etteeka lyomanyi nti twagalane jukira mukama yakitukakanya ekyo kusonyiwa bannaffe abatukola ng'ebyo mukyala wange kati wuuna abadde wa jjoni nga tesimanyi obanga talina nnamujinga dadi otiira bwereere teritiri ku nsi kitava wa mukama kakibeera ekirungi era kiva wa mukama ne bwekiba ekibi nakyo katonda bw'ategeka n'olwekyo mukwano nsaba oguma omwoyo kuba simanyi obagge toyina namuzisa